kumba ebigambo bye bamubuulirira yabikwasa mu simonyo okakana yagwa mugakkonya ensonga zaali za ntiisa
kakuyisa byatala wanchaira bwerere bwerere
bibawebyo myasi
kati watya tusigaze chitiwa Ebyama byaffe bisigalenga byaffe Kachai tukafumbire kananku Abasunze tubaduke mangu Baby kwe, kwe, kwe munange Zingambu likuma wabo ngoba wuse
Bibawebyo
Yeah, I know.